Galano ubona mama, galano ubona mama mama. Sandolvotha malanga, sandolvotha malanga mama. Flowers, 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 flowers. Yawanglinga ntombi. Flowers, 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 flowers. Yawanglinga. Yabona mangitholi bonus. Ngifuna sizonethezeka. Dali mizwa yami yaquma, ngabe wena uzoyidansela. Inhliziyo yami yakho low property. Mina darling ngizohleli ngithanda wena. Angihlehla ngixegwezisa. Phethe ushuke sima uphethe mina. Sengimele bazuzu batshele nangakini. Leli duku limisele mina. Uma wakho kudala wagcina ugigiza. Aduze kwakho ngikudala ngisengafika. Yajabula njalo dali mangimbiza. Bebangakolova kodwa uthanda mina. Uma wakho kudala wagcina ugigiza. Masingahlukana phela naye engalila. Ngiqalana ubona mama, ngiqalana ubona mama mama. Sandolvotha malanga, sandolvotha malanga mama. Flowers, 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 flowers. Fireworks, 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 fireworks. You want me? Fireworks, 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 fireworks. You want me? Don't be. Fireworks, fireworks.